waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
warbixin kulul oo ka soo baxday guddi qaran ayaa ku baaqday in gebi ahaanba dib loo dhiso nidaamka caafimaadka maskaxda kadib markii guddigu ogaaday in adeegyada xanuunka dhimirku ay yihiin kuwo lagu guul daraystay oo aan qaban howlihii loo igmaday. Premierka gobolka Victoria ayaa sheegay inuu hirgelinayo dhammaan talooyinka warbixintu soo jeedisay si loo abuuro nidaam xanaano iyo daaweyn oo tusaale u noqda dalka intiisa kale. warbixintan oo lagu soo bandhigay fadhi gaara oo baarlamaanka Victoria yeeshay ayay ku soo bandhigeen waxyaalo ay ka dhagaysteen dad ay la hadleen oo khibrado naxdin badan iyo nidaam burbursan la wadaagay guddiga. Amelia Morris waxay ka hadashay inay meel ay aado garan weyday markii ay ku fakartay inay nafteeda goyso intay dhalinyarada ahayd.
I felt abandoned and alone when I desperately needed support. And sometimes I have felt like I have been
waxaan dareemay inaan ahay qof laga dhaqaaqay ama laga tagay oo aan keligay ahay markaas oo aan taageero u baahnaa markaan caawimaad dalbadayna ma helin wax caawimaada ayay tiri. waxa ku dhacay gabadhan ayaysan keligeed ku ahayn. baaritaankan oo 3,000 oo bog ah oo bannaanka lagu soo dhigay xanaana iyo daawo la'aan kuwaas oo premierku markiiba qiray inay jiraan.
Cracks that emerge when people are told they're too sick or alternatively not sick enough.
Daldaloladu waxay soo baxaan marka dadka lagu yiraahdo aad baad u xanuunsanaysaa ama dhanka kale lagu yiraahdo xanuunka aad sheegaysid ma qabtid. marka lagu yiraahdo saf dheer oo sugida ayaa jira ama safba ma jiro haddana aan la daaweyn. guddiga ayaa ku talinaya in la beddelo xeerka xanuunka dhimirka ee gobolka marka la gaaro bartamaha sanadka soo socda, sidoo kalena la abuuro adeegyo caafimaadka dhimirka oo loo sameeyo dadka qaangaarka, sidoo kale in la aasaaso 2,000 oo daaweynta degdega ah iyo taageero guryaha 500 oo kalena loo qoondeeyo dhallinyarada. waxay sidoo kale ku baaqday in jago cusub la aasaaso oo loo bixiyo sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dhimirka. warbixinta ayaa lagu ogaaday in nidaamka xanaanaynta dadka qaba xanuunada dhimirku ay aad ugu tiirsan tahay in daawooyin loo qoro qofka oo keliya. waxaa sidoo kale ka mid a talooyinka in nidaamka qofka qol gaara lagu xiro iyo in la xirxiro qofka markaasi la joojiyo. Penny Armitage oo ka mid a guddiga warbixintan soo bandhigay ayaa doonaysa in qaababka dadka loo xakameeyo la joojiyo muddo 10 sano gudaheeda. aad baan uga fakarnay. waxaan sidoo kale la hadalnay dadka fuliya oo hawshaasi sameeya iyo saameynta xun ee dhanka caafimaad ee laftigooda ay ku yeelan karto. marka waa inuu jiraa qaab kale oo ka fiican, ayay tiri. madaxa golaha baraarujinta xanuunada dhimirka ee Victoria Maggie Toko ayaa soo dhaweysay arrimaha lagu ogaaday baaritaankan.
aad
baan ugu faraxsanahay. rajo weynna waxaan ka qabaa in talooyinka la soo jeediyey ay isbeddel ballaaran siinayaan dadka xanuunada dhimirka qaba, ayay tiri. laakiin hindise lagu doonayay in canshuur gaar ah lagu maalgeliyo isbeddelka ballaaran ee lagu sameynayo caafimaadka dhimirka ayaa dhalisay muran siyaasadeed. hogaamiyaha mucaaradka gobolka Victoria Michael O'Brien ayaa ka soo horjeestay hindisahan. waa wax gebi ahaanba qaldan in la yiraahdo caafimaadka dhimirku si gaar ah oo ka duwan caafimaadka kale haloola dhaqmo ama haloola dhaqmo si ka duwan iskuullada ama booliska. Daniel Andrews ayaa sheegay inay ka go'an tahay samaynta heer cusub oo loo daaweeyo xanuunada dhimirka ee dalka, laakiin aysan hawl degdega ama mid si sahlan loo samaynayo ahayn, sidoo kalena qarash yari uusan ku baxayn.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.